Una platitena.
It's smooth flow.
Smooth flow. Smooth flow.
Sky.
Turo turo.
Natamani nijeke kando dunia nipite, ila kwako nileka hadi limbali tufike. Ukatamani hadharani minizalilike, mawazo kunichanganya mwili na ukakosalisha. Nilipoteza imani ya kukupenda, na ukapoteza dira ya kule tunapokwenda. Kwa watuishi kuposana,
atuishi kugombana,
ukanikumu kwa adhabu ambao makosa sijafanya.
Msahaya unaibu, ulitupanga kwa mafungu chini na juu. Alofanya niteseke ni wewe, aloniumiza moyo ni wewe.
Na nikafosi tuendele kungangana ubaki. Onikana lazimisha, ona lazimisha. Mnyonge mnyongeni akisipati. Onikana dhalilika, ona dhalilika.
Una ukuwaishi na njaa, ulipondara, ulichoteka, ulipata tena kwa wakati. Why, 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 why now? Nauliza why, 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 why now? Ama lipo ni usaliti, kunidhihaki. Ukaniona takataka, leo unanitaka. Why, 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 why now? Nauliza why, 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 why now?
Kama ni dhambi, basi ni hukumiwa mapema. Semini shimo lochimba mwenyewe ndo nadema. Hata mama angu si alisema unaweza penda na ukaachwa dilema. Eti unadai mendo mumako wa ndoto, unahitaji faraja na unahitaji watoto. Nasahau kuwa uliniacha kwenye changamoto. Mungu pekendo anajua nilivyopitia msoto.
Sura imekosa haya unaibu, ulitupanga kwa mafungu chini na juu. Alofanya niteseke ni wewe, aloniumiza moyo ni wewe.
Na nikafosi tuendele kungangana ubaki. Onikana lazimisha, ona lazimisha. Mnyonge mnyongeni akisipati. Onikana dhalilika, ona dhalilika.
Una ukuwaishi na njaa, ulipondara, ulichoteka, ulipata tena kwa wakati. Why, 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 why now? Nauliza why, 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 why now?
Ama lipo ni usaliti, kunidhihaki. Ukaniona takataka, leo unanitaka. Why, 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 why now?
Nauliza why, 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 why now?
Onidhalilike, onidhalilike. Oh my wife,
the mix killer.